Esahluko sesikhombisa sesiyagalombili sesiyagalolunye seshumi kusukela lapho phakathi oh hey yiba nepensela lakho nephepha nawo yonke into isilungele ngokuba ngikholwa ukuthi inkosi izosipha isikhathi esikhulu manje si uPaulu uphakamisa futhi ubeka ngendawo eyona yona inkosi uJesu manje uma siqeda kulobusuku ngesonto ekuseni okungukuthi okuningi kakhulu kwalokhu kuzohlangana thaqa nomlayezo wangesonto ekuseni ngoba kwehlukanisa isabatha lo ngumbuzo omkhulu phakathi kwabesabatha namhlanje futhi ngithanda ukunimema nonke ukuba nizele eyangesonto ekuseni ngokuba yikuphi okuyikhona khona ngumgqibelo noma isonto ekukhonzeni na lithini iBhayibheli ngakho na futhi ngakho-ke noma ngabe lencwadi yehlukanisa umthetho nomusa futhi beka ngakunye endaweni yakho amaHebheru akhuliswa ngomthetho noPawulu wayebatshela ukuthi umusa wawubambe khazalini nomthetho manje ake sithole nje isedlalelo esincane manje sizoqala emuva kambe nginezibuko zokufunda mhlawumbe nginga uma kwenzeka ngenza insonge yephepha kulobusuku nginazo niyazi konke ngisala ngisilalelwe iminyaka emibili nje ukuba ngibe neminyaka engamashumi amahlanu obudala futhi angisaboni njengoba ngangivame ukuba na eduze kimi Uma ukubona kwami ngiqala ukuqaphelisisa amagama efikizela ngangicabanga ukuthi ngangivaleka amehlo ngaya kohlolwa udokotela wathi qhabo usanda kwedlula iminyaka engamashumi amane nje ndodana awathi uma ngize ngibe mdala ngokwenele kungahle kubuye futhi ngibuyelwe yilokho kunqundeka amehlo futhi Wathi manje ungalifunda iBhayibheli lakho uma ulifuqa lisuke kuwe na ngathi yebo wathi emva kwesikhashana ingalo yakho ayizokuba yinde ngokwenele futhi ngakho ngiyethemba manje kulokhu ukutadisha engileli iBhayibheli incane iCollins linamagama angosayizi okahle kulo ngingabona kahle impela kodwa uma siwelela kwezinkulu izindawo ezijulile lapho esifanele sithathe iTestamente elisha nelidala futhi silihlanganise ndawonye thaqa nginesikofilo encane futhi ngilethwayele iBhayibheli Scofield ukumakwa kwalo angiwafundi amanothi eScofield manje ngoba angivumelani noScofield kokuningi kwezichasiselo zakhe ezibonwa ngokucabanga kwengqondo kodwa ngiyayithanda indlela okuhleleke ngayo ngoba sekuyisikhathi eside nginalo futhi ngilifunda futhi kakhulu impela sengize ngazi ukuthi ngiyithola kanjani indaba yami Gonke lokhu kusha kimi kokufundisa futhi angisoye uthisha kakhulu kangako kodwa yibani nami isikhashanyana ngizonitshela iqiniso ngokulazi kwami empeleni Manje lencwadi nguPaulu khumbulani maye waye simthole kanjani na waye nguthisha omkhulu kwasekuqaleni nje noma isifundisi esikhulu futhi wayeqeqeshwe eTestamenteni elidala Kona ongangitshela manje esithole ukuthi uthisha wakhe wayengubani na uGamalieli omunye wothisha ababedume kakhulu bosuku kwase kuthi-ke uPawulu siyathola ngolunye usuku engakabizwa ngokuthi uPawulu ukhona ongangitshela ukuthi wayengubani igama lakhe na uSawulu futhi wayeyisazi esikhulu eJerusalema isazi sezenkolo Futhi wenyuka njengendoda eqeqeshwe ngempela ekholwayo wayekwazi ukukhuluma izilwimi ezine noma ezinhlanu ezehlukene nendoda ekhaliphe ngempela awu ngabe imfundo yakhe nokukhalipha kwakhe kwamsiza na qhabo wathi wadingeka akukhohlwe konke ayikwazi ukuze afunde uKristu Ngakho siyathola manje-ke akuthathi indoda ekhaliphile noma indoda efundile kuthatha indoda evumayo ukuzithoba phambi kukaNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi kanjani benazi yini ukuthi uDwight Moody wayengafundile kakhulu ngangokuthi qiniso imibhalo yakhe yayiphansi njengokuthi angazi ukuthi ini babeze bayilungise imilayezo yakhe ngaso sonke isikhathi wayengumbhali ophansi kabi engafundile impela Benazini ukuthi uPetro noJohane baseBhayibhelini babengafundile kakhulu ngangokuthi babengakwazi ngisho nokubhala igama labo uqobo futhi babengakwazi ngisho libekwe phambi kwabo na Umpostoli Petro owaye nezithuthulelo kuwo umbuso wayengalazi igama lakhe lisayinwe phambi kwakhe. Kucabangeni, iBhayibheli lasho ukuthi wayengazilutho futhi engafundile, ngakho lokho kunginika ithuba. Amen. Yebo mnumzane, lokho kuhamba kwehle ngo ukuthola ukuthi uNkulunkulu wayengenza lokho kumuntu. Manje futhi siyathola kwathi nje uPawulu angaba nesehlakalo esikhulu. Ngifuna ukunibuza, ngabe kuyisehlakalo yini ukuza kuKristu na? Ngabe wonke umuntu unesehlakalo na? Yebo mnumzane, yebo mnumzane, ngokuzalwa isehlakalo. Futhi ngakho sasisekholeji la Maluthela kungekudala ngibe nenhlanhla kule ntambama lethi, bengifanele ukuba lapho ngeleshumi nambili ngqo, ngibe nedina no Tom Hayer. Bangaki abake bezwa ngaye, odumile umIrish, iqhawe lomkhuleko na. Futhi ubenalo umfowethu app ohlelweni lwakhe, futhi ubonakala lapha ezindaweni eziningi eMelika. Futhi ngibe nedina naye namhlanje, futhi sasi bengilethi nje cishe ngamahora amathathu, bekuyimizuzu cishe engamashumi amathathu lishayile elesithathu, imizuzu eyishumi nanhlanu kushaye elesine ngenkathi sidla. Kodwa bekukahle futhi besixoxa ngalezi zinto ukuthi uJesu Kristu ukanjani inhloko yazo zonke izinto. Manje ngenkathi uPawulu ekuthola lokhu waba nalesi sihlakalo, bese kuthi-ke ngaphambi kokuba emukele lesi sehlakalo sifanele sibuyele eBhayibhelini. Futhi sithola ukuthi wasuka wayeseyongena kwesinye isizwe, futhi lapho wahlala iminyaka emithathu ehlola umbhalo ukubona ukuthi ngabe isehlakalo sakhe sasiqinisile yini. Manje siyaqonda ukuthi wayenento enkulu ayefanele abhekane nayo. Wayefanele abuya bese etshela ibandla lakhe bonke abantu zona impela izinto ayezihluphile yayiqinisile. Ngabe wawufanele wenze into enjengaleyo na? Impela cishe bonke bakwenza, befanele babuyele emuva bese bethi labo bantu esasithi bangabagingeki abangcwele sithole ukuthi babeqinisile. Niyabo, yilokho-ke saze sajika nje nezinto esake sazizonda manje sesiyazithanda kungukuphenduka into exakile. Kwenze leso statimende sikamgingeki ongcwele, ayikho into enjalo, ayikho into enjalo. Kodwa babiza abantu ngalokho, abantu bobungcwele, kodwa abekho abagingeki abangcwele, ayikho into enjalo. Akukho okubhalwa phansi kwanoma yiliphi ibandla elake labhalwa phansi kanjalo ngokubona kwami kwangamakhulu ayisishiyagalolunye amashumi ayisithupha okuthize amahlelo ehlukene. Akukho hlelo elithiwa ngumgingiko ongcwele, yigama nje udeveli alichasele ebandleni. Kodwa bayababiza ngalolo suku, bangaki owaziyo ukuthi babe babiza ngokuthini ngosuku lukaPawulu na? Abakholwa ngokukholwa okuphambene nokujwayelekile. Niyazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi okholwa ukukholwa okuphambene nokujwayelekile na? Ohlanyayo, abantu abahlanyayo. Ngakho masinya nje ngibizwa ngomgingeki ongcwele njengokholwa ukukholwa okuphambene nokujwayelekile. Ubungeke wena na? Ngakho uma babebizwa ngalokho futhi bajabula, futhi wathi asenzeni uJesu ngakho na? Wathi jabulani futhi nijabule kakhulu ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba babahlupha kanjalo abaprofethi abanandulelayo bakwenza. Wathi nijabule kakhulu noma yini ekakhulu iphakanyiselwe le phezulu. Ujabule ngempela nabafundi ngenkathi befunyanwa befanele ukuthwala ihlazo legama likaJesu. Bathokoze ngokuthokoza okukhulu ukuthi bathwale ihlazo legama lakhe. Futhi namhlanje abantu abaningi namhlanje, uma bekungenzeka bababize ngomgingiko ongcwele bebeyodangala, hey, mhlawumbe benginephutha kwasekuqaleni nje, kodwa babejabule ngakho, oh hey, ukuthwala igama. Futhi manje ekhulwini minyaka lesibili babebabiza ngemihlane neziphambano. Lokho kungenkathi amaKristu ayevame ukuthwala isiphambano emhlane wawo ukukhombisa ukuthi ayebethelwe noKristu. Babewabiza ngemihlane eneziphambano. Manje ngiyazi iKatolika azibiza ngalokho kodwa lelo kwakungesilo ibandla eliKatolika kwakuyibandla lamaProtestane lingakabizwa ngebandla lamaProtestane lalingaphikisheli lutho kodwa isono isizathu libizwa ngebandla lamaProtestane namhlanje ingoba laphikishela umbhedesho weKatolika kodwa yili lesalokhu lalingisilo ihlelo lenkolo ngaleso sikhathi ngenkathi ebizwa ngomhlane onesiphambano. Thola umlando kaJosephus nje nabanye ababhali nekaHislop amaBhabhiloni amabili kanjalo njalo futhi uzothola ukuthi lokho kunjalo ukuthi babengesilo ibandla lokuqala elihle eliwe ukuze libe khona kwakuyibandla eliKatolika cishe iminyaka engamakhulu amathathu emjikelezweni wabapostoli bokugcina cishe iminyaka engamakhulu amathathu kamuva ibandla eliKatolika lahlelwa nokuhlushwa kwangena futhi kwaphoqelela abantu bangene ebandleni eliKatolika futhi babe nebandla nombuso bahlangana lokho kwakukamuva okwakubizwa kanjalo ukuphenduka kukaConstantine esuka ebuhedenini waya ebuKatolikeni kodwa uma noma ubani ake awufunda umlando wakhe wayengaphendukile izinto azenza into kuphela ake ayenza eyinkolo kwaba ngokubeka isiphambano ebandleni likaSophia Ongcwele ileyo nto kuphela ake ayenza waziphatha ngisho nangenkolo waye engumuntu ononya kodwa abakubiza ngokuphenduka kwakhe kukhethaniseka nje nokunye okubizwa kanjalo ngezimpenduko namhlanje. Manje kodwa siyathola ngenkathi uPaulo ephenduka futhi waba naso lesi sehlakalo sangempela wajikiswa ngokoqobo futhi niyazi ukuphenduka kusho ukujikiswa uya ngapha bese uyajika bese uqala ukuya emumva ngapha yebo mnumzane kungukujika ngobuso noPaulu wathi nje angaphenduka ngaphambi kokuba aze enze isehlakalo sakhe manje wayenesehlakalo esimangalisayo. Manje ngiyakholwa uma wemukela uKristu njengomsindisi wakho oqondene nawe nje kwezehlakalo ngiyakholwa injabulo yokwazi ukuthi isono sakho sithethelelwe nje kukuthumisa inhliziyo yakho ngapha nangapha. Kodwa manje ke uma umoya ongcwele obusisiweyo eza ehla leso isehlakalo lokho kuzalwa okusha ongasoze wakukhohlwa uba ngumntwana kaNkuluNkulu futhi nakho okukwenzayo. Ukwazi kanjani mfowethu Branham na? Manje lezi izifundo zokufundisa. Abantu abaningi ama-Methodist azama ukuthi athi amemeza ngenkathi ewuthola. Awu, lokho kulungile. Uma unawo futhi wamemeza, okay, ngoba wamemeza lokho kwakungesiso isibonakaliso sokuthi wawunawo ngoba inqwaba yamemeza futhi yayingenawo. AmaPentecostal athi akhuluma ngezilimi awuthola lokho kulungile uma nakhuluma ngezilimi futhi nawuthola kulungile kodwa ubungakhuluma ngezilimi futhi ube usalokhu ungenawo ngakho niyabo empeleni sehlakalo sokwedlula ekufeni ungene ekuphileni uma zonke izinto ezindala zifa nazo zonke izinto ziba zintsha uKristu uba nguye ngempela. Izinto ezindala ziyayekwa, izimpande ezindala zenyama. Niyazi ukuthi imbiwa kanjani impande na? Sasivame ukuthatha igeja lemikhono lokumba bese nje sifika phansi kuyo, siyimbe kuze kungasali nencanyana kuyo. Futhi bathi uma kuba khona nayiphi impande yokubaba evumbuka kuwe, isiphule. Kunjalo futhi yilokho umoya ongcwele okwenzayo, usiphula zonke izimpande, uzimbe, uzikhiphe, uyihlube, uzishise, uziqede, usunokudla okuhleke okusanhlamvu uma senza lokho. Manje uPaulu wazi ukuthi kukhona okwakwenzekile ngakho ubuyela emuva e-Arabia futhi lapho utadisha iminyaka emithathu kubo bonke abaprofeti beTestamente elidala ukuthi baprofeta kanjani futhi uthola ukuthi laliyiqiniso uqobo. Manje ikhathanisa lokho nenamhlanje niyabo kulesi sehlakalo esaba naso lapha kuleli bandla elincane senkanyezi yokusa iqhamuka ngaleya lokho kukhanya okukhulu okwehlayo okwakuzosho kungakwenzeki futhi kubonise izinto ezizokwenzeka. Niyazi lokho kuyamangalisa. Kodwa umfowethu okhonzisayo wangitshela kwakungu-Devil futhi ngangingakuqondi. Ngakho angishongo lutho ngakho kwaze kwaba ngobunye ubusuku kwaba lesehlakalo esenzeka enhla ngaliya esigayweni sika-Green e-Indiana ngenkathi ingelosi yenkosi ihamba ingamula kuyiphansi lendlu yase ima lapho yase kufakazisa ngombhalo kwase kokheleka umlilo kwase kuqala ukuhamba. Futhi akungaphezu kwesonto ledlule sibone izimpawu ezingomaka abangenaki uphosisa bakaJesu Kristu ongathatha umuntu obengakwazi ukuhamba futhi engazange imizwa yakhe yokubhalansa ingasekho ngenkathi omayo nodokotela abedlula bonke bethi sekuphelile kuze kube phakade futhi ehlezi ephuphuthekile. Wasukuma wayesephuma endlini eqhuba isihlalo sakhe esinamasondo ehla ngezitebhisi esekwazi ukuhamba futhi ebona njenganoma yimuphi omunye umuntu. Lokho kukhombisa ukuthi ngamandla enkosi uJesu ovukileyo nakho nguyena izolo namuhla naphakade. Ngakho asisilo yini iqembu elijabule kulo busuku ukwazi ukuthi uNkulunkulu uqinisekise lesi sehlakalo esikolo esinaso ukuba sichathaniswe neBhayibheli lakhe nanezithembiso na. Ngakho ke sifanele sijabule kakhulu futhi siyaqonda-ke ukuthi esahlukweni sesibili siyathola asifanele sivumele lezi zinto, asifanele sidebesele lezi zinto, sifanele sizibambisise lezo zinto futhi sizophunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka. Sizokwenza njani mayelana nezwi likaNkulunkulu uma sesima enkantolo yokwahlulelwa na? Ungeke wathi angizange ngazi kwehluka. Oh yebo, wawukwazi. Awu manje umfowethu Branham kungenzeka ukuthi wayenephutha, iqiniso lelo. Kodwa uNkulunkulu akanalo iphutha, izwi lakhe alinaphutha. Futhi cabangani nje ngento efanayo, iBhayibheli elake laphila kubapostoli asaphila futhi. Oh, alibusisa igama lenkosi. Nga ngicabanga ukuthi ngineminyaka engamashumi amane nesishiyagalombili ubudala ngisondela emashumini amahlanu nezinsuku uzobusha bami seziphelile kanjalo njalo. Ukwazi ukuthi kusukela ngisengumfanyana ukuthi ngaba nalesi sithembiso esibusisiweyo futhi ngisimemezele kubafowethu nodadewethu. Nokubona izinkulungwane ngokwangempela zalabo ophuma ebumnyameni ukwazi ukuthi siyekhaya lethu laphakade kwelibusisiweyo. Futhi uma leli dokotela lasemhlabeni lidilizwa ngingakaqedi ukushumayela likhona elilinde ngaleya lalo. Haleluya. Ukwazi ukuthi kunamadazini abantu abahlezi lapha ukuthi uma bebengashiya lokhu ukuphila khona manje ngaphambi kokuba sikwazi ukuthola umzimba wabo uye kumngcwabi bayoba kulowo mzimba olenkazimulo ngaleya bethokoza nabangcwele bakaNkulunkulu sebevele besebukhoneni bukaNkulunkulu ukuhlala ingunaphakade nokuphelele ukuqiniseka uqobo ukuthi kunjalo. Amen. Oh, lokho bekungenza iPresbyterian imemeze ngabe isonto ngabe akwenzanga na labo bantu babe yiPresbyterian impela bebengaba yilo ukucabanga. Oh, akumangalisi abantu bevukwa usinga. Ngani uma usukwa usinga ekuphebezeni ibhola noma uphosa elilodwa kubasikiti kuyokwenza uvukwe usinga kakhulu kangakanani ke ukwazi ukuthi wedlulile kufeli wangena ekuphileni ukuthi ngokudaliweyo okusha kuKristu. Ukwazi ngendlela umoya wakho okuhola ngayo ukudedise enhlizweni embi ebuqinini nasebutheni nazo zonke lezi zinto zezwe nenhliziyo yakho ibekwe yaba maphakathi kuKristu. Lokho izinjongo zakho yilokho kuphela ocabanga ngakho engqondweni yakho enhliziyweni yakho yonke imini nobusuku uma uyolala embhedeni ebusuku bese ubeka izandla zakho emva kwakho kanje bese nje ucambalala lapho bese umdumisa uzulale uvuke ekuseni usalokhu umdumisa. Amen. Oh hey, ngizamile kumdumisa njalo ekuseni besivuke cishe ngelesine nqo umfowethu uthi nami siphume kusese kuseni ekuseni ukuba siyozingela ezingwejede ngimdumisa phansi kwazo zonke izihlahla. Ngiyakholwa engifike kuzo angisiboni isihlahla ngingamdumisanga. Cabanga wamilisa leso sihlahla. Ngibona intethe endadlana indiza uyayazi leyo ntethe oh wena uthi umpetho ngifowethu bill oh kha akunjalo uyazi ukuthi zikuphi zonke izingwejeje uyazi ukuthi zikuphi zonke izimvevane ngani ngesinye isikhathi wayedinga imali wayesethi Petru kunenhlanzi esikhashaneni esedlule igwinye uhlamvu lwemali eyenele nje kakhulu njengoba siyidinga hamba uphose ihuku phakathi ngizoyithumela laphaya ukhiphe lolo hlamvu lwemali emlonyeni wayo ngoba ayikwazi ukuyisebenzisa ngokwayo hamba umkhokhele okweshumi kwethu nokuthela amen. Futhi emavikini ambalwa edlule ngibone inhlanzi encane ibulewe ilele emanzini nonke nayizwa indaba yayo nangomfowethu Woods nomfowabo nabo lapha ukuba bakufakazele. Leyo nhlanzi encane ilele ifile uhafu wehora emanzini namathumbu ayo edonseleke ngaphandle emlonyeni wayo nomoya ongcwele omkhulu washubeka wehla emva ngokuba eshilo ngayizolo uzobona ukuvuka kwesilwane esincane. Futhi ngokusa kulandelayo cishe kancane emva kokuphuma kwelanga sakubona lokho okusanhlanzana kungekude kangako ngenkathi umoya ongcwele wehla futhi wathi nhlanzi encane uJesu Kristu uyakuphilisa. Naleyo nhlanzi efile yayikade intanta phezu kwamanzi impela uhafu wehora yaphila yase isuka ihlamba njengelikhulu ijubane. Oh malibusiswe igama lenkosi imangalisa kakhulu. Ngumangalisa uPawulu akwazi ukuba asho ukuthi wayengokukaMelkisedeki wayengumelkisedeki. Melkisedeki wayengenakuqala kwezinsuku wayengenakuphela kweminyaka wayengenakuqala kokuphila noma ukuphela ekuphileni wayengenayise engenanina. Ngakho wayengeke aba ngomunye noma wayengubani usaphila nakulo busuku ngakho uluhlobo olulodwa lokuphila okuphakade nalokho kungokukaNkulunkulu. Izolo kusihlwa ngenkathi sinengxoxo umfowethu wayengamqondi uzigqizintathu kaNkulunkulu nokuthi sasikhuluma kanjani ngakho ukuthi uJesu wama kanjani lapho umuntu othi akabe neminyaka ngamashumi amathathu kudala wayesethi bathi oh obaba bethu badla imane ehlane wathi futhi bona bonke bafile kodwa wathi ngileso sinkwa sokuphila esivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini umuntu asidla futhi angafi. Oh bathi obaba bethu baphuza edwaleni ehlane wathi ngilelo dwala umuntu weminyaka engamashumi amathathu budala. Wathi uAbrahama wathi wazele kubona usuku lwami ngani wathi manje uqonde ukungitshela ukuthi wena umdala njengoAbrahama futhi awukabi neminyaka engamashumi amahlanu budala futhi uqonde ukusho ukuthi ubone uAbrahama useneminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili afana siyazi ukuthi unedemoni manje uyahlanya. Yilokho okusho lokho ukuthi idemoni umuntu ohlanyayo bathi unedemoni futhi uyahlanya wathi ebangabikho uAbrahama ngikhona. Waye yilokho ke wayengesuye nje umuntu nje kanjalo wayengesuye umprofeti wayenguNkulunkulu uNkulunkulu ehlezi emhlabeni emzimbeni wenyama obizwa ngoJesu indodana kaNkulunkulu engene phakathi yilokho ngempela ayeyikho. We find him over here. Manje simthola ngapha ukuthi engcenyeni yokugcina manje yokuvalwa kwesahluko sesibili engifuna ukufika kuyo. Ngiqala ngeverse leshumi nesithupha noma iverse leshumi nanhlanu. And deliver them through futhi wabakhulula labo abathi ngowesaba ukufa ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni. Yilokho athi uJesu wakwenza ukuthi ufikela ukubakhulula ebugqileni ababekade bese kwesabeni ukufa konke ukuhamba kwabo. Manje asikho isidingo sokwesaba ukufa. Manje usobala siyakwesaba thina. Akukho namunye wethu okufunayo sikubiza ngokuthi fa. Kodwa niyazi yini ukuthi uma umuntu ezelwe ngokusha angefe na? Angaba kanjani nokuphila okuphakade bese efake na? Angekwenze into kuphela ukufa okuyiyo igama ukufa lisho kwehlukana. Manje uyokwehlukana nobukhona beso lethu kodwa ulokhu njalo esebukhona bukaNkulunkulu futhi uyoba khona njalo. Ngakho ukufa akusiyo into elikhoni, ukufa kuyinto enkazimulo, ukufa ikhona kusithatha kusifake ebukhoneni bukaNkulunkulu. kodwa manje kusobala thina ngokuba ngumuntu sihamba kule misuka yezinto emnyama lapha asikuqondi njengoba sifanele futhi kusobala uma kufika eminjunju eklinyanayo yokufa yenza khona impela okungcwele kunakho konke okwethu ukwesaba futhi sihlehle kwenza indodana kaNkulunkulu ithi lesi sitya singedluliswa na kwethu esabekayo ungakuthathi ngesincele ngoba kuyinhlawulo yesono ukufa kuyiyo futhi kufanele kwesabeke kodwa uma nje singabuka ngaphesheya kwekhethini ngaleya ilapho okukhona ayibusiswe inkosi ngaphesheya kwekhethini nje ilapho umuntu efisa ukubuka khona kulobusuku uAnamias Nelling omncane nabo babevame ukucula iculo lapha sima ngibuke ngedlule ekhethini ikhethini lesikhathi wonke umuntu ufuna ukubona lokho
Now here we are in the 60th verse
Manje nakho lapho esikhona evesini leshumi nesithupha ngokuba ngempela wathatha ngokuba akathathi imvelo yezingelosi kodwa uthatha imvelo yenzalo kaAbrahama sifuna ukubambelela kulokho futhi manje sehlela ngqo ukuba sithole isizathu ingcenye yokuqala yalesi sahluko sesithathu ingcenye yokugcina yaso ihlangana thaqa ngokuthi lolo suku lwesabatha okwaleli sonto elizayo manje bekisisani akathathi ivelo yezingelosi manje ubani akhuluma ngaye na uKristu ubani uKristu na uNkulunkulu izimcabango likaNkulunkulu manje ake ngikuchaze lokhu futhi ukuze niqiniseke uNkulunkulu akasiyo uNkulunkulu abathathu uzinkuzintathu kaNkulunkulu munye uyise indodana umoya ongcwele akusho ukuthi kukhona uNkulunkulu abehlukene abathathu uma kunjalo besingaba umhedeni ngingalezo sizathu amaJuda engena nakuqonda kwakungakaze kufundiswe eBhayibhelini manje kufundiswa ebandleni elikatolika uqobo uvela lapho ke umbhaphathizo kamthathe munye eAfrika bakubhaphathiza kathathu ubuso bubheke phambili kanye kuNkulunkulu yise kanye kuNkulunkulu indodana kanye kuNkulunkulu umoya ongcwele manje lokho ngokweduka azikho izimfundiso ezinjalo zalokho eBhayibhelini niyabo Uthi manje lokho abakufundisayo kwehla njalo ngoLuther kuphuma kuLuther kungena kuWesley kuqhubeke kwehlele eminyakeni lapho kuqhubeka njalo kodwa kwakungakaze kube imfundiso yeBhayibheli kwakuhlala njalo kungokweduka selokhu kwaqalwa manje ngakho uNkulunkulu wayesekuqaleni Kungabikho kukhanya kungabikho sithako iatomu kungakabikho nkanyezi kungakabikho nto ebonakalayo uNkulunkulu wagcwalisa yonke indawo futhi kulokho kwakungelutho kodwa ubumsulwa uthando lomsulwa ubungcwele bomsulwa ukulunga okumsulwa kwakungumoya wayesibekela yonke indawo konke kusukela ephakadini lapho esingenaki ukulinganisa uhamba kwedlule ngaleya noma yini ebesingayicabangela njengakuleyo glasi sasingabona indawo eyibanga lokukhanya eliyiminyaka izigidi ezikhulu nento kucabangeni indawo eyibanga lokukhanya eliyiminyaka izigidi ezikhulu nokukhanya khanya kuhamba ishe amamayeli ayizinkulungwane eziyisishiyagalombili ngomzuzwana nendawo eyibanga lokukhanya eliyiminyaka izigidi ezikhulu Cabangani nje ukuthi bekungaba ngamamayela izigidi ezingaki ubungeke ngisho ukubale ungathatha nje iuhlu lwezishiyagalolunye futhi uzigijimise zizungeze iJeffersonville futhi usalokhu ungeke wakuhlaziya kube ngamamayela amamayela ucabangeni futhi ngaleya kwalokho kuselokhu kunezinkanyezi nonozungezilanga futhi uNkulunkulu ngaphambi kokuba kube khona okunye kwakho wayekhona niyabo Futhi manje izimcabango elaphuma kuNkulunkulu okwakuyizwi imicabango konke lokhu kuqala ukubumbeka kube yisimo somzimba nalesi simo somzimba sasibizwa ngokuthi ekufundiseni kwezifundiso ezinkulu yizimcabango elaphuma kuNkulunkulu Ngamanye amazwi igama elingcono lalo lalilokho esasikubiza ngumzimba moya. Umzimba moya ngumzimba womuntu okhazimulisiweyo. Hayi ngempela onenyama negazi njengoba uyoba njalo esigabeni sawo esikhazimulisiweyo, kodwa isimo somzimba womuntu ongadli kanjalo awuphuzi, kodwa ngumzimba umzimba osilindele masinya nje uma sishiya lona. Manje phakathi lapho singena kulowo mzimba nalolo uhlobo lomzimba uNkulunkulu ayeyilo, ngokuba wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Manje uma umuntu esengena kulowo mzimba wayenokulawula kuzo zonke izinhlanzi nezinyoni nezilwane zasendle. Kwase kuthi-ke kwakungekho muntu wokulima umhlabathi, uGenesisi wesibili, wayesebenzile isilisa nesifazane kodwa akukho muntu wokulima umhlabathi. Kwase kuthi-ke uNkulunkulu wenza umuntu ngothuli lomhlabathi, umnika isandla njengenkawu enkulu ishimpanzi, umnika unyawo njengebhere, uyamnika wamenza ngomfanekiso nalo mzimba wasemhlabeni usemfanekisweni wempilo yesilwane, futhi wenziwe ngohlobo olufanayo lwempahla. Umzimba wakho wenziwe nje ngohlobo olufanayo lwempahla, njengehashi noma inja kumbe noma yini njalo. Wenziwe ngesakhamzimba i-calcium, isakhamzimba i-potash, isakhamzimba i-petroleum, ukukhanya komhlaba nezulu. Nje awu yonke inyama enjalo ayisiyo inyama ayifanayo, inyama ehlukene kodwa yenziwe ngothulo lomhlabathi lapho evela khona. Kodwa umehluko phakathi kwesilwane nomuntu, uNkulunkulu wafaka umphefumulo kumuntu, futhi akawufakanga esilwaneni ngoba umphefumulo owawukumuntu yilowo mzimba moya. Oh, angisoze ngafika lesi sifundo kodwa ngifanele ngikuthole lokhu. Bukani, anisakhumbuli ngenkathi uPhethu wayesetilongweni nengelosi yenkosi yafika yasivula iminyango na? Sasihamba sidabula esuphamakethe enhle lapha ngolunye usuku, nomnyango wavuleka phambi kwethu. Ngathi, niyazi iBhayibheli laba nakho lokho kuqala, niyabo manje ukushwibeka komnyango kuyazenzekela. Futhi ngenkathi uPhethu ephuma ehamba ngakulaba balindi babephuphuthekile kuye, wedlula umlindi ophakathi nendawo, umlindi ongaphandle, waze wayophumela egcekeni, wedlula udonga, waze wayophumela emgwaqeni, futhi akukho namunye owayazi ukuthi wayengubani, futhi akanakanga babecabanga ukuthi wayengomunye umlindi noma okuthize. Ba wavele wedlula nje nomnyango wazivulekela lapho ephuma, wase uvaleka ngemumva, futhi ngenkathi ephumela lapho wayecabanga ukuthi wayenephupho. Futhi wehlela endlini kaJohane Marko lapho ababe nomhlangano womkhuleko, futhi wayengongotha ukuba phakathi kwenu. Oh, uyakhazimula, uyamangalisa. Manje akenziwanga ngesimo sengelosi kodwa wathatha inzalo ka-Abrahama, uNkulunkulu waba inzalo ka-Abrahama. Manje kuba besinesikhathi ukuba sibuyele emumva bese sikhombisa ukuthi wakwenza kanjani esivumelwaneni. Ningizwile ngishumayela ngakho izikhathi eziningi ukuthi wazithatha kanjani lezo zilwane, wayesezinquma, wazehlukanisa, wayesephosa ihobhe nejuba lasekhaya phakathi. Wayesebuka-ke wayeseqaphela intuthu encane okwesabekayo okumnyama ukufa, okulandelayo isithando esithungayo isihogo, kodwa ngaleya kwalokho kwahamba ukukhanya okuncane okumhlophe. Nalokho okumhlophe okuncane kwahamba phakathi kophisi ngamunye walowo mhlatshelo owawunqunyiwe ekhombisa ayezokwenza, futhi wathatha isifungo ngenkathi enza lokho, futhi wabhala isivumelwano ekhombisa ayezokwenza. Futhi yena uJesu Kristu ufika emhlabeni uNkulunkulu u-Emanueli, uNkulunkulu enyameni, futhi eCalvary wadatshulwa wehlukana, nomoya wakhe uyabuya uba sebandleni, nomzimba wakhe waphakanyiswa wawusu hlala esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, lo osesihlalweni sobukhosi ngumahluleli. Siyakwazi lokho, awu kuphi bahlulelwa na? Ubaba unikele akehluleli muntu, kodwa ubaba unikele konke ukwahlulela endodaneni. Ngakho nokuphila kwakhe kungumpristi omkhulu ehlezi lapho nomzimba wakhe uqobo njengomhlatshelo wonusela izimvumo zethu. Amen. Mfowethu, lokho kufaka into ethize kuwe. Aphelani, wemathi inzalo ka-Abrahama uba ngumuntu uNkulunkulu enziwe inyama phakathi kwethu ukuba asihlenge. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu waba yisono ukuze thina zoni sibe ngabahlanganyeli bakhe. Futhi uma sihlanganyela naye, sihlanganyela kokwakhe, sasingabantu bebanga lesikhathi amashumi ayisikhombisa. NoNkulunkulu wehla futhi uba ngomunye wethu amashumi ayisikhombisa isikhathi sakhe asabeleyo ukuze sihlanganyele ekuphileni kwakhe okuphakade. Futhi uma sizalwa ngokusha, singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu, futhi sinokuphila okuphakade, futhi asisoze sabhubha. Oh, umsindiso obusisiwe. Onjepho. Oh, ayikho indlela yokukubhala. Ayikho indlela yokukuchaza. Kungaphambili nje le kokuchaza. Akekho ongachaza ukuthi kukhulu kangakanani, umkhulu kangaka, umkhulu kangaka kunjalo.
Wherefore, in all things it behooved him to be made like unto his brethren.
Ngakho ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo. Cabangani ngalokho, kukho konke ukuze abe ngumphristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu. Lalelani lokhu, kube inhlawulo isono zabantu. Ukubuyisana manje, uNkulunkulu azi ubulungiswa, wadingeka angabi nabulungiswa ukuzwa ukuthi kwakuyini ukuba yisoni, ukubuyela ekubuyisaneni ngokubuyisana futhi abe nesihawu kubantu.
Next verse, listen to here. For in that he himself had suffered God.
Ivese elilandelayo, lilaleleni lapha. Ngokuba lokhu wahlupheka yena, uNkulunkulu wayengenakuhlupheka emoyeni, wadingeka abe yinyama ukuba ezwe ubuhlungu bokugula, ukuba ezwe ukulingwa kwenkanuko, ukuba ezwe ukulingwa kokufuna, ukuba ezwe ukulingwa kokulamba, ukuba ezwe amandla okufa, ukuze azethwese yena uqobo ukuba ame ebukhoneni bukamoya Jehova omkhulu. Umoya, hayi umuntu, umoya uwenza unusela kulokhu ukuphila. NoJesu wakuthatha lokho ukuze asenzele ukunusela, ngokuba uyazi ukuthi kuzwakala kanjani uma uthola ukugula, uyazi ukuthi uzwa kanjani uma ulingwa, uyazi ukuthi uzwa kanjani. Manje senake naqaphela, nxa sivota tela umongameli, wonke umlimi uyovotela umongameli oke waba umlimi, ngokuba uyayazi ingxenye enzima yempilo yomlimi. Niyabo, ufuna indoda ethize eqondayo, futhi ngaphambi kokuba uNkulunkulu aze aqonde yena eyilobo bungcwele obukhulu, wayeyoke aqonde kanjani emva kokuba eselahle umuntu ngecala na? Ngobungcwele bakhe walahla umuntu ngecala, nendlela kuphela ayoke azi ngayo ukuthi ulungisiswa kanjani umuntu ngokuba abe ngumuntu. NoNkulunkulu wasibekela intombi yaseyizala umzimba, hayi igazi lobuJuda, hayi igazi lowezizwe, kodwa igazi lakhe uqobo, igazi likaNkulunkulu edaliweyo. Kungekho nhlobo ucansi kulo lona nhlobo, kungekho sifiso socansi. Naleli ngamuzana legazi lidalwe esizalweni salona wesifazane, wazala indodana, futhi kwathi isibhaphathiziwe nguJohane umbhaphathizi. UJohane wathi, ngiyafakaza ngibona umoya kaNkulunkulu njengejuba wehla futhi uhlala phezu kwayo. Akumangalisi uJesu akwazi ukuthi asho ukuthi wonke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe esandleni sami. UNkulunkulu nomuntu baba munye, amazulu nomhlaba kwasingathana, futhi wayenguye onganikeza ukubuyisana ngesono sethu. Yingaleso sizathu ukuthi egameni lakhe ukuphilisa kuyenzeka. Uyabazi ubuhlungu bakho. Nikeni ilizwe leli elincane, iculo elidala na.
Knows the pain you feel. He can save and heal. He can even take your burden to the Lord and leave it there. That's right.
Kunjalo uyazi.
When our bodies rack with pain and our health we can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Jesus knows the pain you feel. He can save and he can heal. Just take your burden to the Lord and leave it there.
Yilo kuphela akucelayo ushiye lapho nje ngani na ungumphristi wethu omkhulu emi lapha owaziyo ukuthi wena uzizwa unjani futhi uyazi ukuthi kubuyiswana kanjani nawe ubuyele emseni nokuthi akubuyisele kanjani empilweni yakho wazi konke ngakho wahlupheka. Uma ungenandawo yokucamelisa ikhanda lakho, wayenokufanayo. Uma unokushintsha okukodwa kwezingubo, wayenokufanayo. Uma kuhlekiswa ngawe, wahlushwa, wayenokufanayo. Lalelani ivesi lokugcina manje kulungile. Unamandla okusiza labo abalingwayo, noma ngamanye amazwi, unamandla okulondoloza labo okusiza labo okwenza labo ukuzwelana nabo ngoba uNkulunkulu qobo lwakhe waba ngumuntu ukuze akuzwe. Khumbulani ngobunye ubusuku asifundisanga yini ngalokho na ukuthi uNkulunkulu wakwenza kanjani ukufa kwakunodosi kukho ukwesaba kukho konke kuphila kwabo babe sebugcinini ngalokhu kufa wasefika ke uJesu ukuze asuse leso sitinyeli ekufeni. Futhi ngenkathi enyukela entabeni niyakhumbula ukuthi sikufanekise kanjani na lawo machashazana abovu ebhantshini lakhe emva kwesikhashana onke aseba ichashaza elikhulu elilodwa futhi kusaphazela igazi konke kuye. Owakhe omncane umzimba ontengentenge akabange esaqhubeka wayesewa uSimoni waseKurene indoda eyikhalati yamsiza ukuthwala isiphambano enyukela egumeni futhi ngenkathi bembethela esiphambanweni futhi wamemeza efuna amanzi noma yimuphi umuntu owophayo udinga amanzi. Ngiyakhumbula ngenkathi ngishumayela ngobunye ubusuku ngokuthi inyamazane idiye nentuzele yomela umfudlana wamanzi kanjalo umphefulo wami ulangazelela wena oNkulunkulu. Uma inyamazane idiye ilimele futhi iphila ilahlekelwa igazi izofanele ifinyelele emanzini kuwenjalo izofa. Ngadutshulwa ezansi endle ngenkathi ngineminyaka eyishumi nani kudala futhi ngangilele lapho imilenze iqhunyiswe phezu kwami njengehembeka ngenxa yesibhamu esifishane esinesilinganiso esiwu-12 futhi ngamemeza ngifuna amanzi ngiphuzisene amanzi ngibandikindiki izindebe zami yayindikindiki. Ubhuti wami wagijimela ngale sizibeni esidala sasinazo zonke izinhlobo zonoshobishobi abadadlana ichaphozi ngangingenandaba ukuthi kwakuyini wayesekukhukhula ugcwele amanzi ngase ngibamba umlomo wami ngiwuvulile wayesekhamela ikepisi lakhe kanjalo emlonyeni wami wawudingeka ube namanzi. Wayapha wathi niphuziseni amanzi futhi bamnika uviniga usesponjini wayesewenqaba futhi wawala wayeyiwundlu likaNkulunkulu olufayo esikhundleni sethu ukuletha okubuyisana esidalweni esingumuntu. Kwakuyini na uNkulunkulu wezulu uBilly Sunday wake washo ukuthi zonke izihlahlana zazinezingelosi zihlezi kuzo zithi ake uthedele isandla sakho nje bese ukhomba ngomunwe wakho sizosishintsha thina isimo. Lezo sigejana sezinhlanya zenkolo ezichwensayo ziyabiza ezinye izifundiso ezinkulu ezifundisiwe ZDD, IPHD, zahamba ngakuye zasezithi manje uma uyindodana kaNkulunkulu wasindisabanye wena uQobo awukwazi ukuzisindisa yekhe siphambanweni futhi sizokukholwa. Babengazi ukuthi babemtusa wayengazisindisa kodwa ukuba wazisindisa yena abanye wayengeke abasindise ngakho wazinikela yena buzize igama lakhe wazinikela yena ukuze ngisindiswe nawe ukuze usindiswe uthando lungaqhathaniseki kanje pho. Wangathikekile ukuthi agule. Lo mzimba oligugu ozalwa yintombi wawungathikekile ukuthi ugule. Kodwa wagula ukuze azi ukuthi anginxusele kanjani ngenkathi ngigula. Wayengadingeki ukukhandleka kodwa wakhandleka. Ngafunda umlando omncane ngakho ngesinye isikhathi angazi noma wawuyiqiniso noma cha. Ngenkathi esevuse lo mfana wasenayini lapho wavuka kwabafuleyo wahlala phezu kwedwala futhi ebubula ephethwe ikhanda ngoba wayedingeka athwale ukugula kwethu. Wadingeka ukuba athwale isono sethu futhi wafela lapho futhi eKalvari ngenkathi leyo nyoka sendala nokufa kwake kwasigcilisa okwehanga esitinyeli sakho. Noma ubani uyazi uma inyosi isigcilisa kwehanga esitinyeli sayo ayibe isakwazi ukutinyela. Uma inyosi isuka indiza kumbe noma isiphi isilokazana esitinyelayo, uma isigcilisa okwehange isitinyeli sayo, idonsa isitinyeli sayo isikhiphe, isalokhu inyosi kodwa ayinazo isitinyeli. Into kuphela engayenza ngokububusa nokwenza omningi umsindo. Ileyonto kuphela ukufa okungayenza ekholweni. Ukwenza omningi umsindo kodwa haleluya halibusisa igama lenkosi wasigcilisa kwehange leso sithinyeli sokufa enyameni yakhe uqobo u-Emmanuel wakwenza. Wabuye wavuka ngosuku lwesithathu wathintitha isinyeli saphuma lapho futhi ungongasayikufa kulo busuku futhi umoya wakhe ukulendlu futhi uzifakazela yena uqobo ephila phakathi kwethu. Lowo ngumesiya wethu, lowo ngumsindisi wethu obusisiweyo.